Naomba Baba, ninaomba mikono nimeinua, nishike Baba unifiche, mikono ni mwako, nionyeshe Baba wema wako, unifanye chombo chako. Ninaomba, naomba Baba, mie naomba, sikudhani mimi nimekupa we huzuni kiasi hicho, dhambi mingi maombi hayatoki, nisamehe Baba, uchovu na uvivu umenijaza moyoni, sina amani, naomba unipe raha, msamaha, naomba uwashe taa, popote niendapo, chochote nifanyacho sasa, nifungue macho nipate kuona na kuhisi, nipate upako wako. Naomba Baba, ninaomba mikono nimeinua, nishike Baba unifiche, mikono ni mwako, nionyeshe Baba wema wako, unifanye chombo chako. Naomba, naomba Baba, mie naomba, sikudhani mimi nikiteleza na kusulubu tena, uchungu mwingi, machozi ya kutoka, nisamehe Baba, unizibie ufa, nisijenge ukuta, Bwana umetukuka, naomba unipe raha, msamaha, naomba uwashe taa, popote niendapo na nifanyacho sasa, nifungue macho kuona na kuhisi, nipate upako wako. Naomba Baba, minaomba mikono nimeinua, nishike Baba unifiche, mikono ni mwako, nionyeshe Baba wema wako, chombo chako.